531. Very warm welcome to Valu Language Week 2020. Our theme this year, Whakatili te kilonga fou, navigating the changing environment. As we begin our celebrations for Tuvalu Language Week 2020, we're joined now by Reverend Sofala Lafita from the Nanumea Lotolulei Ekalesia Keresiano Tuvalu, who will open our celebrations with a lotu. Thank you, te alofa koe, whaiteitele lava, Reverend Sofala, and we'll hand it over to you. Thank you.
First of all, Brian, as we all know, this is the Tuvalu Language Week. On behalf of our Tuvalu community all over New Zealand, just let me welcome you and your team as well. And on behalf of our Tuvalu community here in New Zealand, we would like to thank you for inviting us to be part of your program. As you know, the Tuvalu Language Week was officially opened yesterday. So we are still at the beginning of this of our language week. So we thank you for the invitation to be part of your program this morning. Well, actually, the whole service, because this is the Tuvalu Language Week, and the whole service will be in our Tuvalu language. So I'm going to start with our service. Momo whakatalo whātu ki te atwhenua sau katoa Tuvalu. I runga I New Zealand nei, kuma whai o kau whakatasi tātou. I runga te tāpua ginga, kai mai sei ko te talanga o te waias o te ngana Tuvalu. O mai, ke tāpua ki whakatasi tātou ki te tua. Nā te whai salamo. Te ariki, ko toko tausi māmoe. Se ai se mea, e matiwa I au. E tuku mai nei au. E takato I vāo mōku lausiusi. Takitaki nei au, I tafatafa o vai, e tafe tafe mārie. Ke whai nao se tāro matato. Te tua sirisiri e se. Ko kau whakatasi tam tau wāt whenua I te tai au fōu, tai au manuia tēnei. Ko mai whakatasi mātou, au wā te aso tēnei, ko te kāmatanga o te vai aso fō, ia kāmata fuki ia te vai aso o te ngana Tuvalu. Kau whakatasi la iei mātou i te tāpua ki ngā kōwhai nei. Ako ākai, whakatāngi sia nei mātou tau kau whakatasi mai. Ia wala i te anganga tāpu e. Uru whale mai ki o motou roto, mā whau whau mua nganga. Ma whai ei nei mātou o ifo, tāpua ki atu. Te anganga tonu ma te whakamaoni. Ai wiki e i koe nei ki a koki te sengata mai. Sengata mai e roa. Amen. A te whim mo te aso, mo te vai aso te ngana Tuvalu, e whai penei. Te whakatiri te kironga fōu. Ngana pārangi, navigating the changing environment. I roto I whakamataranga ni maua mai te ofisa o Tuvalu kai mai seie mo te whimo te aso tēnei, i ero whakatasi te tātou, whakamataranga rātou. Whai mai me te winga o te whim tēnei, i o moko te urutala o te aso o te ngana Tuvalu. E whakauinga tonu roa ki te whakatāuanga o te kironga fōu kai mai se te lalorangi ko ola kai nofo tātou iei. I no mai se tātou i New Zealand nei. E whakataua iei ko te mea ki mawhaine tātou whānau Tuvalu. O toi whakafou waka te kironga. Se kironga fou, au a te rarolangi kai mai se mō tātou I New Zealand nei. Te rarolangi ko nofo tātou iei. Se rarolangi fou. Se rarolangi. O kese mai I te rarolangi māsani o Tuvalu. Ko au ki kia mea e whakawhea ngai mō tātou I te olanga nofo tātou I New Zealand nei. Te rala e te nā te te whim katoa o te vaiaso te ngana Tuvalu o whakatāo I te kironga fōu tēnā o te larolangi I ko ora tātou I New Zealand nei tae meise I te uke o ma furifuringa whakawhea ngai mo tātou o whakatāo I o te mea ke iroa ne so se whānau Tuvalu o whakafou tēnā kironga I whakarawelawe mo whainga tā, whakawhia ngai mi te olanga o tātou. Challenges e uke whakawhia ngai mi tātou I New Zealand nei. Ko te launga I te ingoa te atua, tōru te stop, te atua te tamana, te tama mo te anganga tāpō. Amen. Mau te matua o te aso tātou, te tusi ne, whaitau ne, ne whaitau maari e atu ne au, te kamatanga. Salamo, e ruas furma le tōru. Ako whiriwhiri nao te whai upu mua mua ke whai mo. Mo taki ala e ka amata ki te wai aso te ngana tūwalu e whai bene. Nga te whai salamu, te ariki ko toko tau si mā moe, se ai se mea e matima I au. E whim te lago o din whakalong whakata si tātou ki, mo ko te uputala o te wai aso te ngana tūwalu. Whakatāui I se kironga fōku. I loto I sera lorangi fōku ola tātou iei. Kai, I lo whakatasi ne tātou I tustusinga o salamo. E uke vai ngā salamo kese kese. Ti whakamataranga o ia. E isi ne salamo I whakaingoa mene. Salamo, Psalms of Laments. Whakamatara iei te loto whanono o te whai salamo. E se fōkine vai ngā salamo e. I whakaingoa mene Psalms of Faith. Salamo e. Whakamatala ie te whakatuanaki o te tino ni tusini e te salamo. Ka e se fōki ni salamo e whakaingoa mene, Psalms of Trust. Salamo e whakaasi e I te maalosi te taritono o te whakatuanaki o te whai salamo ki te atua. E salamo te aso te enigos furma ni tōru. E te whai tau atu ki. E rasi te mori maua tino suke suke me salamo te nese Psalms of Trust. Salamo e whakaasi e I te maalosi e te whakatuanga. Whakatuatua mo te whakatuanaki. O te tino ne tusini e te whai salamo, a te salamo ki te atua. Nai vāenga tā aua o te salamo te ni e whia umaini au e tā amata ki te aso tātou. Vāenga mua mua. Ko te tā aua o te kāmatanga ne te whai salamo. E tēna salamo. Ka e maise ko te whakamawhangani o te vāenga tēne ki te puipui ngā te atua. Te tausi ngā te atua, ko te takitaki ngā te atua I te ola o ia. Nga te whai salamo, te ariki ko te tausi mā moe, se eise mea e matiwa ia. Whakamatara maina ina na te whai salamo. E dress na te whai salamo, te tāua, te tausi ngā, te puipui ngā. Mo te takitaki ngā te atua ki te olanga, ne ola ia ia ia. I roto I. Tu ulanga iu ki te olanga na whakawhia ngai mo ia. Ako te takitaki ngā te atua ki te olanga o ia. Se takitaki ngā te lai e tāua ki. Ka e tāua e whaerone ia I roto I tena mā whauwhau. Masawane tātou I tustusi ngā salamo, o salamo. E uke mea whakawhia ngai mo te whai salamo. Ka e tasi o vāenga tāua tēnā o te salamu te tāia o tēnei. Ko te puipui ngā te atua. I te olanga ne ola iei eia. Kasi of o vāenga tāua o te whai salamu. O te salamu tēnei. I te ngāloto o te salamu. Te tāua te pati o te whai salamu I whai pērā. Ako au, e se matako. O wā tau toko toko ma tau lākau. E puipui iei au. E whakamatara iei konei a tēnei. A te maalosi, o te taritonu, o te whakatuanaki o te whai salamo te atua. Whai salamo e ora I roto I se lalolangi te la e uke a whakalavelave. E uke whai ngatā. Ka e uiei, e se eise mataku o ia. Ka ia. Ona ko te roto taritonu mo te whakatuanaki o ia. I roto I whai ngatā mo whakalavelave e whakawhia ngai mo ia. E se eise ko ngai whakasanga ka ia kei. A ia e whakasanga whaeroa ki te ariki, ko ia e tausi, ko ia e puipui, e marutia nei a te olau ia. Te whim whakaoti o te salamo tēnei e whia umaine au, e ka amata ki te vai aso o te ngana tūwaru. Te vāenga whakaoti o te salamo e whai pērā, mā te whai salamo, ako tau whale, ka whai mō kukonga e nofu I au. Menia fara la bim fa ngata fara fiana bim fa salam. E nei to konga e lavi mauta kita ki ki ati ola nga uya. I loto ise environment e la eu ke fa ngata fara fiana i muia. Fa salam na na pati ako au. E mana ko ko ke nofo i to fare. Ia so katoa. Te ola nga e ola ia. Te atfinua tu varu mo te wa yeso te ngana tu waru whakawhia ngai mo tātou. Ka toi kiro tātou ki te history ni mau iei tātou, ka emaise i te vaitai mi te nio te ngana tu waru whakamanatu ni tātou, e oro whakatasi whaeroa mo te tūtoko tasi. Whakamanatu ngā te tūsa aloto o tātou. E tauru nai mea tāua ko nei, e whi au mai nea, ko te mea ki toi kiro tātou ki te ola ngā whakatū waru tātou. E mea mō mua. Tei kiro ka tō mātou ki tua. I te marangane, o mai whakatasi e i tātou. Kai maise i te mawai mai ngā tātou, i te awhi wa sarau fitu walu. Nō wha tātou i rauri tu korone a pere tānia. Mai tātou. Mai rō tātou mo te seai. E se ngana te rā e whakamunangata e whakalongo whai rō tātou ki e whai pela. Kai whano koe, e tonu i mawhai nea koe o. O ora i a koe. E tasi rō te tali e taringina, ne tūwaru ko te muna whakawai o tātou, tūwaru mo te tua. Whakataawala ie i te aso tēnei, te tāu o te puipuinga te atua ki te atu whenua o tātou. Ki mō ae ngāru i tātou, whānau tūwaru o te me tēnā. So a mea tāua fia, whakamasaua mo te aso tātou. Ko te whakamunanga te rati whaisalāmo, kai rawea fokiro te olanga o tātou, e pēramsi atu whenua, sama atako. Mwai mātaku tātou, whainga tāmu challenges e uke te olanga e whia ngai mo tātou. Mene ā, whainga tāne o mai mo tātou, te mativa. Se ea ia se mea e mawhai ola i tūwaru, kai se ki mawhai tātou o mātaku. E mawhai o tātou o anga ki mua, ke oko mai tātou ki time tēnei. Ko ora, manuia te atu whenua sau kātoa. Te vāenga whakaoti, ko te toi vāenga tāua e whia, whakaoti kei a te aso tātou. Ko te mea ke kirofoki tātou kei whānau tūwaru. Kai maise iei ko te whakamunanga te whaisalāmo o tōu whare. Kā whai mō kukonga nofo. Te tāua o te olanga whakatūwaru te rāne māfuta tātou ki te atua. I aso, i te aso ne, ma vāema iei tātou. Aso mā seimo aso, i whakaalofa iei te atu whenua tūwaru. Kai ui iei. Ima whairone tātou o anga i e whakalawelawe katoa konei. Kai ia, o nako te mārosi, o te taritonu, o te whakatuanga o tātou ki te atua. Whānau tūwaru, whakatiri te kironga fōu. I loto se envalo mene te lako mafurifuri tau aso. Ke o fōki te COVID-19 mareiva te nei ko whakawhiangai mo tātou. E ui e te mafurifuri o mea konei. Kai masau ane tātou te whakawai o tātou kia la e seki mafuri roa. Tūwaru mō te atua. Ka tāua vene tātou, a vāe ngā tāua kona. Iso seko ngā e oro tātou ye. We are living in a world that keeps on changing. We are facing so many challenges in our everyday living as Tuvaluans. Climate change and COVID-19 is also challenging us. But let us not forget our motto, the foundation of our nation, Tuvalu with the Almighty. Let us stand firm on that foundation and let us move forward in faith. May God bless us as a nation, and may we all enjoy and celebrate our Tuvalu Language Week. Ke manuia te vaiaso te ngana Tuvalu. I'll conclude us our worship service this morning with a word of prayer. Let us pray. Whai tau talo. Whai te atua ko manuia te tāpua ki ngā te aso tēnei. Whakalongo mātou ki tau whakau. Kai maise iei ko te muna tuku o te aso. Soswani ki te olanga o mātou. Kai me se i te ko talangina te vaiaso te ngana tūwaru, mātou e tālo sang. whakamanuia whanau tūvaru mō tō whakamoemoenga. Whakamanuia te vaiaso te ngana tūvaru palani mō ātia kei ngā katoa, polo kalame o ku whakatokangina. I loto isi e envalo mene ma furifuri mō vai tau whai ngā tā whakawhianga i mō mātou. Mātou e tālo sanga, te loto. Tari tonu mō te whakatuanaki, kei iai tō kau whakatasi. Te tua, tālo sanga mātou whakamanuia ne koto mito wāt whenua sau kātoa tūvaru. Maina no mea ke iho kini wakita. Tu varum dena whai ngā mālo. Tu varum wana whānau salalau. So se konga o te rarulangi. Te vai tau te ne, gai mese ye ko te vai yaso te ne, te ngana tu varu. Te be nā whakamanu ya ne koe to warofa mto wangale. Ia e tāro sanga mātou te tua. Ne atu ranga te aso te ne ka iai yei mātou. Te be nā whakamanu ya ne koe. Whakatau e se mātou, i mea eu ke se mātou, pe lāma se atu whenua, mātou takitoko tasi. E a kai mātou ke iai tau whakamāngaroa. Te aso te nei, whakamanuia nei koe, whakamoemoenga, ka iai katoa iei mātou. Te ingo Iesu talotu i mātou nei. Amene.
Amene. Reverend Sofala Lafita from Nanumea Loto Lilei, Ekalesia Keresiano Tuvalo. Whakawhitai Lasi, Reverend, we've been so blessed and thank you for taking time to open our morning with a wonderful word of encouragement. God bless and enjoy the rest of Tuvalu Language Week. Thank you.
Thank you. You have a good day. Cheers.